Oya, Zeya, Eyo, Eyo, Dona Drum Kona Iki Kuza Alai, YDB number 1, Octo PI, Double Z, Zeya, check it, man. Wali dano tubai Subaru watakuwa meacha legacy. Okto niko jama dawa nkani mekalia pharmacy. Bre niko full auto jinge ezi ulizia vacancy. Unataka kuwa kami kamu IGB then hang na si. Bado na kunywa cham hey, zangu ni mahanesi. Kuja na attitude tukungize maira kama si. Tunawemesha tunawachotua kitokwa na makama si. Mafute ikisha tutapika na makabasi. Kula chungwa na ndizi minta kula na nasi. Niko mbele wako nyuma kawa fuasi. Jizo daily loze nuwa choma kapasi. So na kam so slow jutraki kokasi. Saina mekdo jumtu wangu niko kazi. Mtanaenda na maziwa juko rap game ni mzazi. Kosti ya kila kitu imepanda. Ebuenda Mombasa mtu wangu ulize bei ya mnazi. Namba nane wapi? Namba nane on top. Octopizo wapi? Octopizo on top. So get that mula, buy that ndula. Say get that mula, by that villa. YGB wapi? YGB on top. Octopizo wapi? Octopizo on top. So get that mula, by that villa. Say get that mula, by that villa. Fire, then I let it burn like Asha. Corrupt game na daikashka Akasha. First class picnics nipate Naivasha. Kurol na mamodeli wa super kaki na Natasha. Stembei na wallet doko bahasha. Wali jona the storm say no make rasha. Who's matter now? Si wewe niko juu yao na wachungulia kamwewe. Octo aka itisha upewe. YGB aka itisha ulewe. Just a minute wata nimalize kuchana. Na si nywele ni vijiti ka plantation za Kericho. Washati na kaba utabidi nimewashika. Mashati ni wagote hata kuliko wanati. Juki kuja ni rap get my own shit kama bato. Octopizo wapi? Octopizo on top. Number 8 wapi? Number 8 on top. So get that mula, buy that mula. Say get that mula, buy that mula. YGB wapi? YGB on top. Octopizo wapi? Octopizo on top. So get that mula, buy that mula. Say get that mula, buy that mula. Naka kibera lakini hata nikisota sikopi. Hawana style squeeze yangu ndio ujaribu kukopi. Cause wana lack originality ka photocopy. Sisikizani na mapaparazzi jumi ni photophobic. Dili kwa bato mi mazidi kwa madana logic. I'm so straight Octo mini homophobic. Wana die beef na kwa Facebook wako so poki. Kurap si joki, number 8 si joki. Boy kwa na flow moja dangerous ka El Nino. Bongo mini most wanted joker albino. Akili ni nywele linda zako kama Corino. Hip hop kwa damu na tunia blood ka wino. Geli kwa game nazidi ku excel ka chino. Geli na wachenga zile za kironaldino. Kwa unaumwa sana mchongo pia unaeza kunywa ino. Kinibo sana mchongo pia unaeza kutuka na case. Only I double P.I. Mambo. Say niko on the spot ka radio jambo. Na kunyanyasa takuliko madhe wako akambo. Na kwa ujejo mtu wangu rap sija anza kitambo. Ne anza juzi na tayari niko kwa mitambo. Niko used to the machines maze karambo. Wananiogopa sikizwa kiniona wananzaga kusita sita ka list ya okambo. Octopizo wapi? Octopizo on top. Number 8 wapi? Number 8 on top. So get that mula, buy that mula. Say get that mula, buy that mula. YGB wapi? YGB on top. Octopizo wapi? Octopizo on top. So get that mula, buy that mula. Say get that mula, buy that mula.
Babs on the track, oh.
Number 8 baby.